SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Olo e mafuta male SBS Samoan.
Mo mo atu e faitau miliona tangata i Amerika, olo olafo i lea soa la tau palota i se tete se fulu male ono ma territory, male territory e tasi. I whainga palota primaries lea e masani o na wha ingoina ole Super Tuesday. Ele imae ale faita wina le palota i Iowa, ae fōringa mai, ua fulisia le vaanga upufaia le Democrats i le langolongo ina o le peresetene olo oiei nei Joe Biden. Olo oiei le popolenga i sui o le vaanga upufai i California. Ona ole tūlanga maa walalo le au fai o tangata na Iowa i e palota, na ole se fuluma le fāpa sene o tangata e mafai ma ngavaa e palota, na awa i atu malafoa na tau palota. Na faaalia i te tasi o tangata anu o California le faa noa noa i le le ano o tangata anu i le faia olo la tau tiu te faa demokarasi malafoa la tau palota.
Oh man, this is a crazy one. It's a crazy one. I mean, there's someone that I really hope does not become president. And so I think, you know, even though I don't think there's any question that Biden is going to win California the primary, but still it's like, get in there and get those votes happening because I don't want Trump to be president again.
O loo te ena e le minisita o le vai fafo Penny Wong tu ua inga alesa avea mapale mie i lalo le whainga malo le leipa i tausanga ua mavai Paul Keating. I le faa ono ono le malo tele, I le vaa fea loa i masaina. Na saunua Paul Keating I le asona nafi ma ia ta ua le manino o le ese esenga I le vaa o fua fuanga le whainga malo o iei nei I le malo tele o Australia. Ma isi atunu o le ASEAN ma ia vaala awa I foi I le tatau I le malo tele o na faatea le te itai o le faa la potopotonga le ASIO Mike Burgess. Ai na saunua le minister o le vai fafo Penny Wong ole a ia te tau o Paul Keating, le faaali o na lava manatu.
Well, look, I think there are a range of different views within ASEAN about great power competition. But one thing that does unite ASEAN and which Australia shares is a desire for a region which is stable. You know, one of the things that goes to stability is making sure there are rules, things like the law of the sea, making sure that there isn't dangerous or risky behaviour at sea.
Le minisita o le waifa fo Penny Wong. Ua tuwina le whaamisinonga whaavao malo le International Criminal Court, po le ICC, ni tusi sai sai mō ta ita isini o le military o Rusia, Sergei Kobilash ma Victor Sokolov, i tu ua inga o soli ngā tūla fono i taua po o war crimes i leo sofa inga o Ukraine. Na faaalia le ICC, olo lava mō ni mau i le whaia e ila ua nei, ta itai o le military o Rusia, o ni osofa inga i vaenga au na la ta itaia, osofa inga o no fuanga e ngosia i le malosi e le tise Ukraine, i le vao o ketopa lua afe lua se fulmele lua, ma mati o le lua afe lua se fulmele tolu. O tusi saisa ilo na lua nei, watu uina mai, ele ICC, le International Criminal Court, e whasanga i a Sergei Kobilash ma Victor Sokolov. O le prosecutor o le ICC, o Karim Khan.
Any commander in Ukraine or elsewhere, in situations where we have jurisdiction, are on the clearest possible notice that we are active, we are moving with purpose, and the law is not there to adorn the law books. It is there to protect those that are being targeted.
Le Chief Prosecutor o le International Criminal Court, Karim Khan.
Toi pia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.